smell the divine emotion.
Chagua kabla nizaliwe, wewe ni baba yangu tena mlinzi wangu, wanilinda kivulini mwa mabawa yako, sitaogopa maana unami. Ukanifia msalabani ili nipate okolewa, umeniweka huru daima, mimi ni mwanao. And now I know my life belongs to you.
Thank you for loving me. kwakona
enda,
kwakona pata
uhai
wangu, kwakona ishi, kwakona enda, kwakona pata
uhai wangu,
Lord, I have